Misha umawawa yawe mwami Ereka inzira nkwiye ucamo Hari ubwo nteshuka nkajya kure yawe mana Akanwa kanjye kakavuga ibidakwiriye Amatwi yanjye akumva ibyudashaka Ujye ungarura mu nzira Misha mwami
Misha mwami
Nkabana kwishuka ko hari icyo nishoboje Ujye unyebura unyibutse ko mwami Nshozwa byose nawe Misha mu mawa
Misha mu mawa yawe mwami
Nagwa mwami
yeah.
Undinde kurambarara Une guhaguruka Komeze